ngokuka Matthew 8. Kwathi esehlile entabeni, zamlandela izixuku eziningi. Bheka kwafika onochoko wakhuleka kuye wathi, Nkosi, uma uthanda, ungangihlambulula. Wayeselula isandla wamphatha wathi, Ngiyathanda, hlambuluka. Wayesehlambuluka masinyane ochokweni lwakhe. UJesu wayesethi kuye, Bheka, ungatsheli muntu, kepha, hamba uzibonakalise kumpristi, uyise umnikelo owayalelwa nguMose, kube ngubufakazi kubo. Kwathi esangena eKapenawume, kweza kuye induna yekhulu yamncenga yathi, Nkosi, umfana wami ulele endlini, ufe uhlangothi, ukhole kakhulu ngubuhlungu. Wathi kuyo, mina ngizakuza ngimphulukise. Induna yekhulu yaphendula yathi, Nkosi, angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami, kepha yisho izwi nje, khona umfana wami uyakusinda. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho phansi kwami, ngithi kwelinye, hamba, lihambe. Ngithi kwelinye woza lize, nasencekwini yami yenza lokhu ikwenze. UJesu ekuzwa lokhu, wamangala wathi kwabamlandelayo, Ngiqinisile ngithi kini, angizange ngifumane kwa-Israyeli ukukholwa okungaka kumuntu. Kepha ngithi kini, abaningi bayakuza bevela empumalanga nasentshonalanga, bahlale ekudleni no-Abrahama no-Isaka noJakobe, embusweni wezulu. Kodwa abantwana bombuso bayakukhishela ebumnyameni obungaphandle, lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. UJesu wayesethe enduneni yekhulu, Hamba, makube kuwe njengokukholwa kwakho. Umfana wasinda ngaso leso sikhathi. UJesu wayesengena endlini kaPetro, wabona umkhwekazi wakhe elele phansi enomkhuhlane. Waphatha isandla sakhe, umkhuhlane wamyeka, wavuka wamkhonza. Kwathi sekuhlwile, baletha kuye abaningi abakhwele ngamadimoni, wakhipha omoya ngezwi, waphulukisa bonke abagulayo. Ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngu-Isaya umprofethi ukuthi, Yena wabetshatha ubuthakathaka bethu, wathwala izifo zethu. Kwathi uJesu ebona isixuku simhaqile, wayala ukuba kuwelwele ngaphesheya. Kwase kufika umbhali wathi kuye, Mfundisi, ngizakulandela noma uyangaphi. UJesu wayesethi kuye, Izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezidleke. Kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho engacamelisa khona ikhanda. Kodwa omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, ngivumele ngiye kuqala ukuya kumbela ubaba. Kepha uJesu wathi kuye, Ngilandele, yeka abafileyo bembele abafileyo babo. Wayesengena emkhunjini, abafundi bakhe bamlandela. Bheka kwavuka isiphepho esikhulu elwandle, umkhumbi waze wagujuzelwa ngamanza. Kepha yena wayelele. Basondela bamvusa bathi, Nkosi, sisindise safa. Wayesethi kubo, Nesabelani, nina bokukholwa okuncane na? Khona wavuka wakhuza umoya nolwandle, kwaba khona ukuthula okukhulu. Kepha abantu bamangala bathi, Unjani lo ukuba nomoya nolwandle kumlalele na? Kwathi esefikile ngaphesheya ezweni lamagadara, kwahlangana naye ababili abakhwele ngamadimoni, bephuma emathuneni, beyizidlova ezinkulu ngangokuba kwakungedlule muntu ngakuleyo ndlela. Bheka bamemeza bathi, Sinamsebenzi muni nawe ndodana kaNkulunkulu? Uze lapho kusizwisa ubuhlungu, kungakabi yiso isikhathi na? Manje kwakukhona kude nabo umhlambi wezingulube eziningi zihlabile. Amadimoni amncenga athi, Uma usikhipha, sithume ukuba singene emhlambini wezingulube. Wathi kuwo, hambani. Ayisephuma ngene ezingulubeni, bheka umhlambi wonke wagulukutela eweni, waphonseka elwandle wafela emanzini. Kodwa babezalusa babaleka, baye emzini babika konke nalokho kwehlele abakhwele ngamadimoni. Bheka umuzi wonke waphuma kuyomhlangabeza uJesu, bathe bembona bamncenga ukuba amuke emkhawuleni yela kubo.